Abamu kubakulira amasomero ga government mu district ya Mukono bagamba nti wakyaliwo okusoomooza olw'ebizimbe mu masomero ebitamala kyokka ng'omuwendo gw'abayizi gweyongera buli olukya kwe kusaba abavunaanyizibwa ku nsonga eno okubadduukirira babataase ku mbeera eno. George Wateta, omukulu w'essomero lya Nakanyonyi Senior Secondary School munakifuma Nagalama Town Council, agamba nti omuwendo ogw'abasomi gweyongera buli olukya olw'abazadde okuzuula eno obuddukiro olw'amasomero g'obwannannyini agamaze okubaleega ebisale mu mbeera y'ebyenfuna neyongedde okudobonkana ti kyokka ebizimbe tebikyasobola kubamala. Ono yeegattiddwako Yudaya omukulembeze w'essomero erya Seeta College mu ggombolola y'e Nakisunga naye n'ategeeza nga bwe balina okusoomooza olw'ebizimbe olw'omuwendo gw'abayizi abeeyongera buli olukya. Ati Nampala w'abakozi ba gavumenti mu disitulikiti y'e Mukono, Damba Henry, bw'abuuziddwa ku nsonga eno ategeezezza nti obwetaavu bamumanyi era bakole ekisoboka okulaba nti bataasa embeera eno.